kwa bageli shekapyo bamba. Kwa penzi lako menifunga kamba. Kwako mimshamba. Oh God, sina ujanja. Nikiwa nawe minatamba. Nikiwa nawe mimjanja. Yeah, hey. Nikiwa nawe minatamba. Nikiwa nawe mimjanja. Pesa kama pesa hazinaga pressure. All the time niko nawe leo tunakesha. Nuksi hatutaki leo tunatesa. Usizingue, usisumbue, sivamie meza. Mwendo wa kunesa, music wa teza. Nimeshinda game utabiri wa pesa. Bada kila same same, bia juu ya meza. Tingisha shori no story wona weza.
Hila kona na yopita,
Marrakesh.
Uyu mnemu wana tingisha,
Marrakesh.
Hila kona wana muita,
Marrakesh.
Uyu dem, uyu dem tuni,
Marrakesh.
Marrakesh, 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 Marrakesh.
Bara boom, bara bim, bara ba. Baby nikiwa nawe nyota yangu inanga. Na flow keystar, yes I'm a gangster. Call me nigga, baby love a Wensta. I'm hip hop icon, baby know me. I like the way you are. African queen, you top winner. To never seen. Samani yako ni zaidi ya Lamborghini. Data man, baby na data man. Linga baby, baby na linga baby. Data man, baby na data man. Linga baby, baby na linga baby.
Kila kona na yopita,
Marrakesh.
Uyu mnemu wana tingisha,
Marrakesh.
Kila kona wana muita,
Marrakesh.
Uyu de, uyu de mtuni,
Marrakesh.
Marrakesh, 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 Marrakesh.